Oluvanyola musomero okuddamu olusoma olusooka olw'omwaka guno 2026 abatandisi amu n'abakulu b'amasomero bakubiriziddwa okubeera abeegendereza n'okufaayo ennyo ku mutindo gw'emmere gye baliisa abayizi kubanga yaliviirako abayizi okukosebwa mu bulamu bwabwe naddala nga balidde eddagala eriri mu birime omuli kasooli ebijanjaalo n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo. Okusaba kuno kukoleddwa mmeeya wa Town Council ye Lwengo omwami Joseph Lubega Bazonona bw'abadde ayogerako eri bannamawulire era ensonga ze azinyonyodde.
Tuwo ekimbe ekiri mu kumalawo abaana mu biseera bino abayizi research gye twakoze ng'abakulembeze naye nga kiri ku butwa obuli ku bannaffe abatereka emmere naddala ey'empeke. Bananyini masitowa baafuna omuze gw'okutereka emmere nga bateeka mu butwa gamba ng'okutereka kasooli nga bataddemu kiweke kya mmese. Oli ateeka ekiweke ky'emmese mu kasooli ateera ddala mu nsawo. Kasooli oyo ekiweke bwe kyetoloola emyezi ebiri kugumu kitundu nga ali mu sitoowa ekiweke kimulunguka ne kisaasaanira empeke zonna. So owessomero agula buguzi kasooli n'atwala ku kyuma. Tekinologi gwe tulina mu Uganda ow'ebyuma gwe tulina tesobola kwoza butwa buli kugwa kasooli. Kyegeza akatwa konna ekyuma kikagaaya bugaayo omwana n'anywa obuugi oba akawunga naye ng'ali ku butwa. Kati we twogerera buli muyizi gw'osanga nga wa kisulo akaba alusa. Bw'obuuza essomero gamba abaana balya bulungi. So alusa si alusa. Gwe tuyita alusa mu kiseera kino butwa amabwa agava ku butwa obuliibwa mu mmere ng'ebijanjaalo ne kasooli nga biva ku ntereka embi ey'abamasitowa okuteekamu ebiweke by'emmese oba obutwa obw'enjawulo.
Mu ngeri y'emu mmeeya Bazonona asinzidde wano n'akubiriza abalimi obutaddayo kutunda birime nga tebikaze bulungi awamu ne bannannyini masitowa okufaayo ku mutindo gw'ebirime byabwe.
Tuli ssatu nga sinaba nakugenda ku National Bureau of Standards. Tuyinawo Ministry of Education ekyo kikyagiremye okulwanirira eweza abaana mbawa ekyemisana naye tamanyi nti ekyemisana bagaba butwa. Ne tujja tubeerawo ne Ministry ya Trade and Industry eyandibadde emanyiradde ebintu ebisuubulwa ono omusuubuzi byasuubula biti neyo erowooleza ku kigambo kimu nakawa kulaba musolo ani asasudde tebannamanyira nti ebimu ku bisasulwa lumbe olutaki abantu. Ne tujja tuba ne Ministry ya Agriculture. Minisita wa agriculture akola ky'okulaba agriculture ebiva mu product sales zitambula zitya eziva mu agriculture. So ezo ministries zisatu zikyaleesa obuzibu ne aba National Bureau of Standards then akati fe abana b'amasomero abakulu b'amasomero n'abatandisi baago nabo okwekenneenya okulaba nti emmere egulibwa eriibwa omwana ng'esani
munna Fernanda Ula Sala limegulire.